the joint price.
Her blir det dobbelt stygt. Hun